Arthur busy on him.
It's a brand new one. Keku for sala for
sala. Zaid latest music come.
Aston and Ajay alongside El Pinto man. Arthur busy. Nakona kuwa most wanted. Umaswe nishwele mwachele. Kuli nivele kisepo kisele. Musikano lumonanga ukuwa. Inge kuli hakuna zero ziva. Lumipanga fela likute. Nika wina ngikuli niminate. Mwekeze upilo vomu vata. Kimazazika ufela savata. Mkalufumana fupimu. Vatu vaka ikandeka filimu. Chesa
Eke mulubona
Kekufosara fosara.
Eke mulubona
Weste jenero
Lumi fafela likute, balulutile likute. Lumi fafela likute, balulutile likute. Kuluna balulutile likute,
balulutile
likute.
Kuluna balulutile
likute,
kuluna balulutile
likute. Lumi fafela likute,
kuluna
balulutile likute. Lumi fafela likute,
imina
lumi fafela likute.
Nikomweza zema se kunani dali manga fela.
You know we play it. Natima Swagalicious Rise Above Studios. Eo Pinto Man, Eo Arthur Biz, Mr. Chappy Kapesa. I say Eo Bob Pinchui, Uncle Eric is Cook, Mr. Case Kanaluka, Eo Mr. Kapanda.
Who is bad? It's Arthur busy on it.
Yes, I.